madaxa hay'adda sirdoonka iyo amniga internetka ee dalka Britain ee magaceeda loo soo gaabiyo GCHQ ayaa salaasadii ku eedeeyay dowladda Shiinaha inay isku dayayso inay dib u qorto xeerarka ammaanka caalamiga ah, isagoo sheegay in Beijing waa Shiine ee ay adeegsanayso awooddeeda dhaqaale iyo weliba tiknoolojiyadeeda si ay u xakamayso gudaha islamarkaana ay u farageliso dibadda. Warbixin ayaa wakaaladda wararka Associated Press arrintaasi ku qortay. Waxay noo soo koobayaa Xuseen Barre Aadan.
Jeremy Fleming oo ah agaasimaha GCHQ ayaa sheegay in inkasta oo dagaal uu ka socdo Yurub tan iyo markii Ruushku weeraray Ukraine, ay haddana awoodda sii kordhaysa ee Shiinuhu ay tahay arrinta koowaad ee amniga qaranka ee qeexi doonta mustaqbalka. Khudbad dadweynaha oo uu ujeediyey macadka fikirka ee Royal United Service Institute ayuu Fleming waxa uu ku eedeeyey in maamulka Shiinuhu ay doonayaan inay isku dayaan in ay qaabeeyaan habka adeegsiga internetka ee caalamka. Waxa uu ku dooday in nidaamka xisbiga qura ee ka jira Shiinuhu uu doonayo inuu xakameeyo dadka Shiinaha, isagoo warka wadamada kale caalamkana qaar ka soo horjeeda ama dowlado suurtagal ay tahay in la handado, la laaluusho ama la qasbo. Xiriirka u dhexeeya Britain iyo Shiinaha ayaa sii xumaanayay sanadihii lasoo dhaafay, iyadoo saraakiisha boqortooyada Britain ay ku eedeeyeen Shiinaha hoos u dhac dhaqaale iyo xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadamaha. Sanadkii hore, madaxa hay-adda sirdoonka dibadda ee Britain MI6 Richard Moore ayaa ku tilmaamay Shiinaha mid ka mid ah khataraha ugu weyn ee ku wajahan Britain iyo xulafadeeda. Sanadkii 2020, ra-iisul wasaarihii hore Britain Boris Johnson ayaa taageeray xayiraadii Maraykanku uu saaray shirkadda Shiinaha ee Huawei, isagoo amray in laga saaro shabakadda 5G loo yaqaano ee Britain marka la gaaro 2027. Jeremy Fleming waxa uu ka digay in Shiinuhu uu doonayo inuu kala gooyo kaabayaasha internetka si uu u xakameeyo. Waxa kale oo uu sheegay in Shiinuhu uu raadinayo inuu isticmaalo lacagaha digitalka ee ay isticmaalaan bangiyada dhexe ee caalamka si ay uga fogaadaan cunaqabataynada caalamiga ah ee mustaqbalka ee la midka ah nooca hadda lagu soo rogay Ruushka. Fleming waxa kale oo ku dooday in awoodda nidaamka dayax-gacmeedka ee Baidu ee Shiinaha oo u dhigma tiknoolojiyada GPS-ka ee sida weyn adduunka looga isticmaalo ay tahay mid kooban. Waxa uu ugu baaqay shirkadaha reer galbeedka iyo cilmi baarayaasha inay adkeeyaan ilaalinta xuquuqda hal-abuurka iyo fikirka, iyo in dalalka dimuqraadiga ah ay horumariyaan habab kale oo ka hortagi kara in wadamada soo koraya ay mustaqbalka qaataan aragtida Shiinaha ee dhinaca tiknoolojiyadda. Jeremy Fleming ayaa sidoo kale ka hadlay dagaalka ka socda Ukraine, isagoo sheegay in hubka Ruushku uu gabaabsi yahay. Hay-adda GCHQ oo si rasmi ah loogu yeero xarunta isgaarsiinta dowladda Britain waxa ay tahay mid ka mid ah saddexda hay-adood ee ugu waaweyn sirdoonka dalkaasi oo ay weheliyaan MI5 iyo MI6, mana shaacin ilaha ay ka heleen xogtooda ku saabsan Shiinaha iyo Ruushka.
Waagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay warbixintaasi ay diyaarisay wakaaladda wararka ee Associated Press.